Bedo Godfather Ziwa napenda kubend Hudi 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 Sio sura sio shempa kabodi Nita uza nyumba ni kulipye kodi Kuko kitofu chuchu konziani OG Kivo chamenda pana baby nipe dogi Hudi Hey sweetie mama mamoshka Kisuki kali nipe nyama Mr. Buja Mungu wa mbele awawani nipe ruksa Nambi kumnyima mwenzo Mungu alicho kupa Hudi Kudi 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 ukinipa down mama kudi kudi na ukinipa juu mama kudi kudi na ata apo kati mama kudi kudi ikiwa slow slow mama kudi kudi na ata chap chap mama kudi kudi kunde basi katika kudi kudi katika kata kudi 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 kudi
my baby kudi bambita easy delirical So baby girl, what do you think that? What if my pussy come to them is in there? With your goody goody body over sins eh? Maska de wani kami kono wa kusins eh? Katikutama, baby balagebo nandikwe mukama ya kuwa Biona wikole tozi kizama baby kutama Balageti mungu ya kuwe chitone mukama Wazi na fena tulova netu kwa za Simu jama, simu lema, simu nene, simu tono, simu saja, simu kazi Mububu kakawe baby, kawe daddy, kawe mami, kawe pita, kawe jaki fena Wotu tade kubozi katari
People. Mr. Nan, Jofus. Kwani weni avocado unaka pudi. Nimetoka Russia na eza kuku Putin. Boy kutoka nai malisafi goody goody. Let's king dema na nishow them sudi. Bloody baby, kuna haja ya matusi. Jana huwa ni moshi, chuma huwa ni doshi. Ujapaka lotion na venye uko na body. Nikaribishe ni kufunze kuodi. Odi,
odi, uzi kunyunyuzi ya na mchuzi. Mbuzi kuchagwa paka sije kuwa chuzi. Ndudhi huwezi rai lakini nipe kuki. Tuki guarana makali leta ni miti. Umeni kunywa ni miti. Uneza oversee hii leta inafota si. Si police nimeshikwa na didi. Uneza kanafisi mind ukija na nani.
Banana na egg nkupe banana on set. Alafu Diana mbono unalia bako upset. Una gwarana hana nyuma na sura iko offset. Jina kubo kini tusi ndio nijibu maibe. Nima kubwa heavy heavy mamdogo stinji nini. Koko na uchungu chaja kubwa makipini. Koko na sahani bila mini na kijiko mimi. Ako maubau juu ya njeve kakutisha mingi.
Another Gbedu from NigerPickup.com.